anemia. Nkwa yi onyame de ma yɛn yɛ dew. Asetra a ɛba ɛbɛbata ho yɛ den, ɛyɛ nwini. Yɛyɛ no dɛn na ɛbɛyɛ yie. Yɛyɛ no dɛn na ɛbɛyɛ dɛ a anemia na yɛde bɛyɛ biribi. Yɛde anemia, 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 yɛde anemia bɛyɛ biribi. Asetra nyinaa yɛ anemia, 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 adwuma yɛ yɛ anemia. Onipa yi, hwɛ no yiye o, adidi mpo yɛ anemia. Yɔnko dɔ nso yɛ anemia, 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 nokwaredi yɛ anemia, yɛde anemia bɛyɛ biribi. Onipa yi, hwɛ no yiye o, anigye nso yɛ anemia. Aware nso yɛ anemia, anemia, anemia. Ɛmayɛ nso yɛ anemia. Yɛde anemia bɛyɛ biribi. Onipa yi, hwɛ no yiye o, abusuabɔ yɛ anemia. Nyamesom nso yɛ anemia, anemia, anemia. Adepayɛ yɛ anemia. Yɛde anemia bɛyɛ biribi. Onipa yi, hwɛ no yiye o. Gyidi nso yɛ anemia.